sitaki marafiki. Wengi wao wanafiki, avena wagombanishi, watalivunja penzi letu. Moyo shone kabatiki, uvae na ukufiti. Avena leo ni dhiki, kesho tunafungu letu. Yo mama boy you are
Abena.
Oh mashallah
Abena.
I'll never kiss and tell
Abena.
De, soma kwenye moyo wangu, nimekuandika jina mweza kufura.